you, baby.
All about you.
I always think about you.
Think about you.
It's all about you, baby.
All about you.
I always think about you.
Think about you.
Basajja batono banene balobede kukwe. Bongo butono bunene bulowoza kukwe. Maso matono manene gatunulira kukwe. Kaze wonze mpasera kuwa kukwe. Ndende noje wa kwa siza mateka. Kuna bachima nyetoli wangenzeka. Mampeno lukuso kutuwa laeka. Mifude uvansula kudeka. Kastamba na humo chisengeteka. Kiteye miru kato na njitegeze. Chingenda kuwa sateva kutuwa lako. It's all about you. It's all about you, baby.
All about you.
I always think about you. You, baby,
all about you.
I always think about you.
Think about you.
Nuri wangana, entumyo bubaka nobugana. Uba wachambera ya terira. China epebi chelo ya chilira. Bidi kube virunchi genjo kera koko. Limu kabo kangu kwa danga chatika. It's all about you. Ya kipiona tuko. Die ya kutonda kalina ya sako. Entumbe na sako. Amaso na sako. Kakosi na kutela kova. Kazi bakuwala na basajia bakuno. Mnyana yeka bakoleva chanzo liwange. I'm ready to give myself just for you. It's all about you, baby.
All about you.
I already about you.
Think about you.
It's all about you, baby.
All about you.
I always think about you.
Think about you.
Masajja watono manene batunulira kwe. Maso matono manene galobede kukwe. Nuri wangana. Entumyo bubaka nobugana. Uba watyambera ya telera. China webebe cheyo ya chile lansikan. Insikan zensiko sikan. Dolema, olema zensiko lema. Do walira, tira vikaye kwenna luwalira. Naenda genja kufuka luwalira. Ondalula, ondalula nga kanto mpalula. Nekabaka mundu tonga ya galula ga. It's all about you, it's all about you. It's all about you. It's all about you, baby.
All about you.
I always think about you.
Think about you.